ngazizwa kwela kithi akusekho nathi na, 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 yazi ukuphela insizwa kwela kithi akusekho nathi na, 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 yazi ukuphela insizwa kwela kithi akusekho nathi na, 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 awufuni insizwa itholale ngakithi, awufuni insizwa itholale mpumaza, awufuni insizwa itholale wakithi, awufuni insizwa itholale sikhukhula, awufuni insizwa itholale ngenejeza, awufuni insizwa itholale wandla, awufuni insizwa itholale tholakithi, awufuni insizwa itholale mthebe, awufuni insizwa itholale nonga, awufuni insizwa itholale sigangeni, ayikazi ukuphela insizwa kwela kithi akusekho nathi na, 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 awufuni insizwa itholale nendenza, awufuni insizwa itholale wafakazi, awufuni insizwa itholale myameni, awufuni insizwa itholale wamada, awufuni insizwa itholale wabhele, awufuni insizwa itholale wambuduli, awufuni insizwa itholale wacili, awufuni insizwa itholale ngakithi, ayikazi ukuphela insizwa kwela kithi akusekho nathi na, 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 ngoyithola bafeluma, ngoyithola bafeluma, ngoyithola lesekhwathu, ngoyithola lenekhu, ngoyithola banoku, ngoyithola banoku, ngoyithola lesekhathi, ngoyithola lenekhu, ngoyithola lenolunje, ngoyithola lenolunje, ngoyithola lesisa, ngoyithola lenolunje, awufuni insizwa uthola lenento, awufuni insizwa uthola lembali, ngoyithola wamafuni,
awufume yithi yithi baba mbenzi izofuma hi yithi yithi baba mbenzi izofuma hi
yithi yithi baba mbenzi izofuma.
Mina ngehlula zonke ilwane zasehlathini, ngehlula zonke ilwane zasemanzini. Nkosi yamakhosi, Nkosi yamakhosi, Nkosi yamakhosi. Amen.
Yabuyuka idlonze emakhosini wabathe efika ngengoma yakhe yoshukela abahlala bekugxeka mihla namalanga imini nobusuku. Kodwa kube namhlanje bathinti tena unashukela. Ujuku ubinisengwenya usukunyamkhonto njengedela kuzo. Uyawuka ihambi ingenamnikazi umkhonto zenkulu uyaboleka isisahlala.
Hawu. Nawe usufuna ukuba yimi, angeke uze ube yimi.
Wamemeza umamemeza ukhula ngathi udrive imbongolo, wamemeza umamemeza ukhula ngathi ushayela iy'nkabi
ensimini akazinakwazi.
Kunini manje abantu bathi ngathi asazi siyafika nje la endaweni. Ukulahleka kwesoka uze ntombini, ukulahleka kweshimane kuze komakhelwane abagayile, umsikazi wempipi ngepiki izidubi mayini, mvula kawungenisi kawungangankasa kodwa bake bazama ukuwela bathi awuweleke isidala. Imbuzi mawe hlala kwamade amawe lapho kuzalela khona iy'nkosi, isihlulo jakalasa eziyophika nawe zophuka amathambo fakafakafaka, ngikamuka phansi efryhead engoshi ikodi sasempumazi, ngithi ngizala uhamba nobani ithole sikanyambosa, ngithi umoya wakho uphumule ngokuthula sana zami, ngiyathemba ishaya isikuba ngozalo lakho la ukhona. Mina ngiyindlela emfishane kusayikude kube kuyihamba iphenduka ibe madunduduli, uduba ukuyidundubala uze ukhumbule idondolo lakho lokudondolozela, umthwalo wezitha zakhe kazimsimbi noma sezimnukela. Ikanokazi ayimithi futhi isaliwakazi, ukhuphuka kwakhathi zibona ngelanga salendoda iy'ntaba, usuke umawagiye umzibazise usekala kupho kandamasa, wathi dlala mabathi efika vele bayajabula bonke abantu ezinto, wasuke umawagiye uthusha upho kancanana phansi olunje, wathi uyedwa umnikazi wengoma ukofika nawe uzombona mhla igqoka abafana ngegaya, wasuke umawagiye abafana abancane bakanongoma osuthu unono umfokazwane benobhutye umfokandwane, bathi nathi siyafisa ukuyibona ngamehlo ekhomo esengwalifika. Ngithi shona mhlaba ngiwenzeleni, shona mhlaba ngiwenzeleni, ngoba ngiyabadlalela abantu ngoba ngibonga ngani, ngibonga amazolo. Ngithi ngena amafoni ngapha nangapha bonke abantu bavuma ingoma mathi siyabonga bakhathe futhi udlala kamnandi ingoma ufona umbeke umfokazwane phansi osuku uzidla umntaka banqela umandisi umntaka mashaza kwanongoma uhlaka umfokasibili inkosi umfokasimelana uhlekelela umfokampungosi ugele umfokampungosi usiphosi yathi umfokambatha umduu umfokakwanyana kwaceza umlungu umfokambatha umzomuhle gabuze enquthu uchumisa umfokamhlongo ubojazi umfokaqoma emsini bathi dlala mnikazi wayo vele siwudlala wedwa lo mdlalo bonke abenculo nabo masikhani sebecula into eyodwa zi efanayo ingoma ka-icecream phela lo ithi gijimali bafana basemzobanzi ngisho kuwephakamani igezwa amanzi nawe sidi labo mfokamkhwanazi mfeni batshela ukuthi ngithele myekena wenjinga umfana ngisho ngoba kwenzela umasikandi izinto ezinhlela ezinini ningakwazi uzenzela abantu awu ye wamadoda amabili ozani la sifoce kancane on bathathu bethi ngifuna ukubuza bafana bakithi ukuthi usungena kanjani manje umuthi la emculo nobreke ukuthi siyashayela ingoma nje awu madoda nenzani na wewafuna ukhiswa eqaba umfokabuthelezi kwanongoma wathi hhayi maphathe febe ngezimpilo nje mfana kithi ngabe ungupula ukhona njengamanje ngathi mina ngisehlane wathi wenzani na ngathi ngiyalinga ngisho ngoba ngibayizelwa abafana abancane kanti yonto angabaya ngisaluthi sawubona-ke ebhuti mahisi ngithi kulo nyaka mfana ngengiwuqeje umzuzu ngikhuluma nawe ngisho ngoba mfana nginaso omunye isikhathi samabhokoza uyibhokoza uphila namabhokoza uphila ukubhokoza uyangazi wangizwangoba uyangazi wangizwangoba shame ngithi kuyokusiza-ke mfana kithi uthi ungabe ugijima phambili ma uhubha umuntu omesabayo ngoba uyofika kuqala bese uyayithola imbili zayo kubo lokubuso bokutapha iy'nyosi obuhlale buredi nje ukuthi ma uthiwa umuntu otapha iy'nyosi engatapha ngakho kulungileke but ma-hips bengidlula ngithi yeke mfana mle nto yenzayo ukuthi nukubeza iy'ngane zabantu bezi engamantombazane engabalandeli bakho uyithembisa ukuthi uyiveza ama-music video ekubuhlungu kuqala ukuqonisa udumile ngithi ngizibhula ngaphandle nangaphakathi ihlanga sentaba yakithi nje awukhele ndula umfana uyofikela kwihawulakhe onenkinga nami ma ngiya lo mxobo ubo uyangazi wangizwangoba ngithi ngizogiya ngime lapho ngoba khona abahlali begaje inkulumo yami yonke engiyikhulumayo bethi namona kusesho kithi besho bengisukela njalo wajabula usenamile umntakahlangothi wajabula umntu omuhle encumane wajabula ulondi magwaza wajabula uanele umntakakhumane wajabula ubengokile ekucula emsini wajabula uthuba umfokazulu wajabula uzamahlongwane emsini wajabula uthuthukani mabasi emsini wajabula umbulazi omnyama akhumane wajabula uzuzu umntakantshangazi usibonele umfokankozi usakhile umfokathwana umlahlakazi wantu wasemzobazi yimngedi kileli ikhotha emhlane nabanye botwana belishuthe belishuthele ngaba umthwalo enyamazane esehlula amaphisi yophisana ngayo usikhahlela njengezi kwabancindayo bathi mfana uhlala ziyinondo uliibheshu yini umfana wenjingo beyisola bakaphakathi nabesendisa ukhozela la mazi ngenabantu abakhala amanzi bathi ugogo logobila ngagobanga newagobisikele iphansi igeja mahadela zikipa zimbile emambatheni ulokhuza nolokhuza unyovizi unyova umhlaba umpandla ngasonyini ubandlana zimbili enyakamnye nenyaka ahlatshwayo imamba kayizimuka izimuka usifile umkhulu umagevuzayo akhumbula umkhulu umagulu untombi zasemasomini mbaka isiphandla ngaphambili nje kathi ndisithathele bathi umfazi ogcwele kanti ukhona umkhulu umagayisi uqobha kobhayela umtshotshomude lomahelehele uholongwayo ntombi ekenasi nqazi yohlala ngani emzimba okebehlekoza kwayo ngithi ngithabuka kujabula abantu bethi thina siyamazi umfana ocula kahle kuhedumeya wajabula usithi ufokamasango wajabula ulerati umntakakhanya wajabula umxolisa umkhize ngulezi wajabula ayandathula sibabuke ntenga wajabula udeloka ngide wajabula uhala lowo mntakamtshalo umzamseli mabhizela kwanangomzonda amaqhikizo kwamaphumulo u-anele ekhumala emnambithi ugamuka beqalaza qaphe eqakalele enqobe nebisi ikomile intoni ngithi dlozi lami ungangishiyi ngedwa le ndanga eqakala ngengodwa futhi kunomona kunezithaka kulo mculo ngithi bhala amabhala nobhalele nababhayizayo babhalele edolweni ngithi kubhaskitha ngoba uzizwa ngathi uyafuqika nje ngikufuqa ngempela futhi ngifuqa ngothuthukana umfokazuma kodwa bathi usibongile funda ikhanda ngoba zonke intombi ifundile ngithi kwikeyboard ngifuqa ngophathaphathi umfokangqobo imbembembe kamahlaleli ngombolo zomthali kube zesondla zophuzisiwayo ufuthe lwafela efensini ukufa kwadla ukufa kwafa inyama edlenye inyama yigcokame elidala abafana bami kanti kwinkosi thina sengize ngiyanqena nje bafana thi untshela ukuthi ngidlalelwa bantu ngoba phela nina veleni bazonde bonke abantu abadlalela mina phalaphala sentombi ejolane ezidoko shithi ukhulume esokweni eseliphuma kanje indlovu isithele kanti etafuleni kwejusa ngikhusha ngosicela umfokahlongwane usidaba seduyani kodwa mina ngithi umathathi ubhoka ngokozi utshala benzizo adle ubhedu usukudlala udlula bedlala adlale ngodlama ugqame amanqebo uxaye ngokuxaxaba phezu kwamabhathini ukuluvo ongagruvu umaqala ongenacala kubwe ngathi uyazi uhamba nephasha imo wakho esemjingi yaphela lapho Nkosi amakhosi Nkosi amakhosi Nkosi amakhosi Amen
Ayazukuphela insizwa kwela kithi masekho nathi na masekho nathi